busuku na phakathi kobunzima kuyadumiseka Nkosi yami awushintwa nayindawo engikuyo awushintwa nayisimo engikuso kuyadumiseka Nkosi yami ngimthalile
Kodwa kuya
Uthi uyakuthi uyathandaza
Uphela
amazwi Kodwa yeah